Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports shamism. A member of Vigil Council who supports shamism. Local government council who supports shamism. And no mayor, no mayor in this country who shall belong to shamism. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Chamisa. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uChamisa. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uChamisa. Kumele bonke baxotshwe. Ngiyala mina.
No, no.